waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid ah gobolka South Australia oo isu diyaarinaya inay galaan 6 maalmood oo bandow lagu soo rogay sanduuq lacageed oo malaayiin dollar ah oo la sheegay in lagu kabayo nidaamka dalxiiska qaybaha Victoria marka laga reebo magaalada Melbourne. Xanibaado ballaaran ayaa lagu soo rogay gobolka South Australia marka laga bilaabo habeen barkii oo Arbaca waa caawe si markaasi looga caawiyo gobolka la dagaalanka uu kula jiro xanuunka coronavirus oo ka dilaacay magaalada Adelaide. Xanibaadahan ayaa socon doona muddo 6 maalmood, waxaana daba socon doona 8 maalmood oo markaasi la khafiifin doono shuruucdaasi caafimaadka. Tan ayaa u ogolaanaysa saraakiisha caafimaadka waqti ay ku ogaadaan kuna karantiilaan dadka ku dhowaa dadka laga helay xanuunka oo hadda gaaraya in ka badan 20. Premierka South Australia Stephen Marshall ayaa sheegay in xanibaadda lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa dalka ay wax qayb ka qaadanayso sidii lagu joojin lahaa faafka caabuqan.
Our concern is that if we don't have this circuit breaker that we will not stay ahead of this.
Haddii aynaan go'aankan qaadan waxba kama qaban karin xanuunkan, ayuu yiri premierku. Iskuulada ayaa la xiri doonaa marka laga reebo ardada nugul ama caruurta ay dhaleen shaqaalaha lagama maarmaanka ah. Xarumaha caruurta lagu xanaaneeya ayaa sidoo kale waxay u furnaanayaan oo keliya shaqaalaha ay dhaleen dadka lagama maarmaanka ama essential workerska waxa loo yaqaano. Baararka, makhaayadaha, kafeeyada iyo goobaha cuntada kulul lagu gado ayaa sidoo kale la xiri doonaa. Sidoo kale waxaa la xiri doonaa jaamacadaha. Taliyaha booliska gobolka South Australia Grant Stevens ayaa sheegay in afduubka sidoo kale dadka looga baahan yahay inay xirtaan mar kasta oo ay dibadda u baxaan oo gurigooda ay ka baxaan.
People will be restricted from going out of their house for a 6-day period. The message is stay at home unless you are accessing essential services.
Dadka waxaa laga mamnuucayaa ama laga xakameynayaa inay guryahooda ka baxaan muddo 6 maalmood. Fariintu waa inay gurigooda joogaan hadii aysan raadsanayn adeegyada lagama maarmaanka ah. Waxaa loo ogol yahay oo keliya dadku inay guryaha uga baxaan arrimo muhiim ah ama lagama maarmaan ah oo ay ka mid yihiin cunto inay soo gataan. Sidoo kale waxaa guryaha ka bixi kara 1 qof oo keliya maalintiiba 1 mar oo cuntooyinka iyo waxa lamidka soo gata. Gobolka New South Walesna waxa uu diiwaan geliyey 11 maalmood oo wax coronavirus ah oo gobolka gudihiisa laysugu gudbiyey aan laga helin. Laakiin waxaa jira 7 qof oo laga helay xanuunka oo ah dad ku jira hoteelada kuna karantiilan. 24 saacadood ee u dambeysay gobolka ayaa waxaa iska qaaday iska baaray xanuunka 17,000 qof, iyadoo premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ay laftigeedu iska baartay xanuunka markaasna laga waayey. Waxa ay kula talinaysaa dhammaan dadka degan gobolka New South Wales inay ka fogaadaan ama ka dheeraadaan inay u safraan gobolka South Australia haddii arintaas ama safarkaasi uusan ahayn mid laga maarmi waayey. Hase yeeshee, xadka 2 gobol u dhexeeya ayaa weli furan.
We are confident that South Australia has it under control, but we're just saying to our community.
Waanu ku kalsoonahay in South Australia ay xakameynayso caabuqan, laakiin waxaanu bulshada u sheegaynaa in xadku furan yahay, laakiin haddii aad dib u dhigi karto safarkaaga 2 maalmood inaad dib u dhigto, laakiin safarku haduu yahay mid ilaa weylaa lagama maarmaana waa la ogol yahay, xadkuna waa u furan yahay, ayay tiri premieradu. Premierka West Australia ayaa isna sheegay in dowladdiisu ay qaadayso waxa uu ku tilmaamay digtoonaan dheeraada marka laga hadlayo furitaanka xadkeeda, iyadoo qaybo kale oo dalka ah uu xanuunku ka dilaacay. West Australia ayaa dib u soo celisay xiritaankii xadka ay la leedahay South Australia asbuucan kadib markii South Australia uu xanuunku ka dilaacay. Saantiistaha ugu sarreeya dalkan Australia ayaa sheegay in nidaamka dabagalka xanuunka coronavirus ee gobolka Victoria dhibaato weyn uu kala kulmay mawjadii 2aad ee xanuunka oo ka dilaacay gobolka bilowgii sanadkan. Dr. Alan Finkel ayaa dhageysii baarlamaanka waxa uu u sheegay in nidaamka dabagalka ee gobolka Victoria uu diyaar u ahaa oo keliya inuu maareeyo kaysas yaryar oo ku aadan xanuunada faafa. Dowladda Victoria ayaa hadda waxa ay u gudubtay nidaam cusub oo digital ah oo qayb ka qaadanaya nidaamka dabagalka xanuunka. Dr. Finkel ayaa sheegay in nidaamka hadda jira uu yahay mid waxtar ah oo qaladaadkiisu ay yaraanayaan.
I'd be confident that by the end of this year, Victoria would be in the position.
Waxaan ku kalsoonahay in dhamaadka sanadkan Victoria ay joogto boos ay ku hirgeliso nidaamkan cusub oo ay isaga gudbaan nidaamkii hore ee COVID-19-ka lagu dabageli jiray. Victoria ayaa sidoo kale wax kaysa laga helin maanta, taasoo ah 19 maalmood oo isku xiga oo aan hal kays oo coronavirus gobolka laga helin. Shacabka Victoriana waxaa la siinayaa $200 oo voucher ah, oo macnaheedu yahay inaysan lacag cash ahayn balse ayeen waraaqo u dhigma lacagtaasi oo lagu bixinaya, ayaa la yiri gobolada kala duwan ee Victoria marka laga reebo caasimada. Tan oo qayb ka ah sanduuq lacageed oo dadka ku dhiirigelinaysa inay fasaxooda ku qaataan qaybaha kale ee isla gobolka oo aysan meelo kale aadin. Si aad xaq ugu yeelato $200, waa inaad ugu yaraan qarash garayso $400 oo aad ku bixiso halka aad degaysid ama guri ama hoteelka aad degaysid, iyo weliba goobaha kale ee dalxiiska ee qaybaha kale ee Victoria ee ka baxsan magaalada Melbourne. Waxaa dadka loo diyaariyay 120,000 oo vouchers, taasoo dowladda ay uga baxayso $28 million oo dollar. Nidaamkan ayaa waxaa la filayaa inuu bilowdaba bisha soo socota, waa December. Ugu yaraan 41 qof ayaa ku dhaawacmay markay isku hor imaadeen dibad baxayaal iyo booliska dalka Thailand, taasoo ka dhacday baarlamaanka dalkaasi. Tan ayaa ahayd rabshadii ugu darnayd laga soo bilaabo markii dibad baxayaal ay dhalinyaradu hogaaminayaan ay dalkaasi ka bilowdeen bishii July. Dibad baxayaasha ayaa doonaya in isbeddel ballaaran lagu sameeyo dastuurka dalkaasi. Sidoo kale waxay doonayaan in xilka ay ka tuuraan ra-iisul wasaare Prayuth Chan-o-cha, sidoo kalena la yareeyo awoodda boqortooyada dalkaasi. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee Australiana waxa uu sheegay in tallaalka shirkadda Moderna uu yahay mid lagu guuleystay Australiana ay wax ka heli doonto, laakiin uu u malaynayo inay jiraan tallaalo kala duwan oo lagu tallaalayo ama tallaalo loo helayo xanuunka coronaviruska. Shirkadda Moderna ayaa sheegtay in tijaabooyinkii ay tallaalkan ka qaadaysay muddadii u dambeysay lagu ogaaday in 94.5% ay markaasi waxtar yihiin oo dadkii lagu duray ay markaasi xanuunka ka celiyeen. Tan ayaa ah macluumaadkii ugu horeeyay ee hordhaca ahaa ee tijaabooyinkan laga helay, waxayna sheegeen inay aad uga fiican tahay sidii ay filayeen, iyadoo dagaal culus lagula jiro xanuunka ama faafka xanuunka caalamka oo dhan. Greg Hunt ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya in adduunku uu heli doono tallaalo kala duwan oo ay kala doortaan dadka iyo dalalku, tallaaladaas oo hadda tijaabooyinkooda ama horumarintoodu uu heerar kala duwan marayo. Wasiirka ayaa sheegay in khubarada caafimaadka ee dalkan ay kala dooran doonaan 3 nooc oo tallaala, dowladuna ay markaasi qaadan doonto talooyinka ay u soo jeediyaan.
The evidence and the news from overnight is extremely important and positive for the world, and we really welcome.
Adeemaha la soo bandhigay iyo warka aanu xal helay waa mid runtii aad muhiim u ah, waana mid aad ugu wanaagsan adduunka oo dhan. Runtiina waanu soo dhaweyneynaa, waxaana arintani muujinaysaa inay u badan tahay in tallaalo kala duwan lagu guuleysto oo caalamka oo dhan loo helo. Mucaaradka federaalka dalkan Australiana waxay ka walaacsan yihiin in dowladdu ay doonayso inay eedeeda iska tuurto nidaamka loo bixiyay RoboDebt oo ahaa deymo laga soo celinayay dadka cayrta qaata oo muran badan dhaliyay. Kadib markii dacwo wadareed ay dad badani ku qaadeen, dowladda hadda la xaliyay iyadoo dowladdu go'aansatay inay bixiso $1.2 billion. Wasiirka adeega bulshada Stuart Robert ayaa diiday in xiriir loo sameeyo lacagahaas dadka cayrta laga soo celinayay iyo tiro dada oo naftooda gooyay. Inkastoo dadka qaarkood ay muujiyeen walaac dhanka caafimaadka maskaxda ah oo ay ka muujiyeen nidaamkaas deymaha dib loogu soo celinayay. Nidaamkan loo bixiyey Robodeed ayaa macnihiisu ahaa in kombyuutarada hay-adda Centrelinkiga ee cayirta bixisa ay iyagu isu fiiriyaan qofka dakhligiisa iyo waxa soo gala, markaasna dad badan waraaqo loo diray iyagoo la leeyahay deymo ayaad qabtaan, balse mardambe la ogaaday in waraaqo badan kumanaan qof lacago khalada oo aan lagu lahayn loo diray. Saadaasha hawada Brita oo Khamiisa waa magaalada Beedka waa daruur weeye, marka dama qaadaysa 26 degree Adelaide waa sidoo kale iyo 30 degree Melbournena waa qayb ahaan daruur iyo 33 degree, magaalada Sydneyna waa inta badan waa cadceed iyo 26 degree, Brisbanena waa qayb ahaan daruur iyo 27 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa eber dhibic 72 senti oo lacagta Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.